Babuletse banyana ba re monna ke vane na go reka vane e fetsa ka reka sithunya na go reka vane e fetsa ka reka sithunya sa rafolo ke re tsho misa rafolo na ke chaba ditsotsi meropa o chaba magotsumela na ke chaba ditsotsi meropa o chaba magotsumela yo kantsela vane go betha ka rafolo yo kantsela vane go betha ka rafolo I get to get my body, see me like a token letter.
Get it, grab to that. We have the right green.